Sacreluz, abapatiles en fondo, anistundela. Abafuechu, abafuji, lebana ma qualification, luchim serenza vai choli. Abafuechu, abafuji, lebana ma qualification, luchim serenza vai choli. Ingane seifundile, safunde mavasithi, lutho imsebenzi abayitholi. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihleli ekhaya. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihleli ekhaya. Endutaka boy kodwa ngigraduate lutho umsebenzi aphendutaka boy kodwa ngigraduate lutho umsebenzi aphendusho futaka boy lutho umsebenzi angutholi inkinga nginojazi ujazi lolu Abafuechu bafundile bana ma qualification lutho imsebenza bayitholi ingane seyifundile safunde emavasithi lutho imsebenza bayitholi.